sidoo kale adii ka hadlayay aqalka madaxtooyada dalka Kenya ee magaalada Nairobi xilli lagu soo bandhigayay Raila Odinga oo ah murashaxa Kenya ee xilka gudoomiyinimada ururka midnimada Afrika ee AU ayaa madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni waxa uu jeediyay khudbad uu ku sheegay inuu ku xusuusto booqasho sharafeed uu wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf ugu tagay Uganda isagoo taageero ka raadinayay Museveni. Museveni ayaa sheegay inuu si cad ugu sheegay inuu taageerayo murashaxa Kenya laakiin hadalkiisii oo u muuqday mid durid iyo liirid ay ku jirtay ayaa qabsaday warbaahinta gobolka Geeska Afrika iyo baraha bulshada.
Before he came, there was a young man from Djibouti. He came. The young man that I normally see him, that he's a minister. He came and told me that he was the candidate for Djibouti.
Waxaa yiri Museveni ka hor intaanan iman halkan waxaa ii yimid wiil yar oo reer Djibouti ah oo ii sheegay inuu murashaxooda yahay. Dabcan si fiican ayaan u salaamay. Wasiirna waxa ayaan u malaynayaa, sawirro ayaan la galay, koob shaahna waan wada cabnay. Laakiin waxaan u sheegay inaan halkan Kenya u imaanayo si aan u taageero Raila Odinga sababtoo ah waa murashaxa ku habboon shaqadan. Museveni waxa uu sheegay in xilka gudoomiyinimada Midowga Afrika ay tahay shaqo ku dhisan aragti, xukun iyo aqoon. Elias Muse Duale, wasiirka maaliyadda ee Djibouti oo ka jawaabayay hadalka Museveni ayaa fariin u soo dhigay barta Twitterka ku yiri: Mr. Duale waxa uu yiri mudane madaxweyne adigoo ah hoggaamiye la xushmeeyo, kama aanan filaynin inaad hadalka liidka ku jiro aad ugu jawaabto walaalka kaaya Maxamuud Cali Yuusuf. Dib uguma hayso in nin oday ah uu walaalkii ka yar si gaar ah ugu yeero yaraan marka ay si gaar ah u wada hadlayaan. Laakiin dhaqanka iyo qiyamka Afrika ayaa tilmaamaya in qofka martida ku ah iyo kuwa kusoo booqda ay xushmad gaar ah leeyihiin. Sidaa daraaddeed waxa ugu yar ee hogaamiye Afrikaana laga fisho waa inuu qofka ugu yeeraa magaciisa. Waxaa intaa dheer inaad muddo 20 sano ka badan istaqaaneen. Raila Odinga ayaa xilka kula tartamaya murashaxiinta Maxamed Cali Yuusuf oo Djibouti ka socda, Anil Gyan oo Mauritius ka soo jeeda, iyo Richard Randriamandrato oo Madagascar ka socda. Bishii Luulyo, Kenya waxay si rasmi ah u gudbisay dalabka musharaxnimada hogaamiyaha ODM ee gudoomiyaha Midowga Afrika. Kursiga gudoomiyaha Midowga Afrika ayaa lagu wadaa inuu bannaanaado bisha Febraayo 2025. Haatanna waxaa ku fadhiya Muuse Faki Maxamed oo u dhashay dalka Chad oo xilligaasi uu waqtiga ka dhamaanayo.